kaisha.
Meromba Mungu timuira dita kaisha. Inacho kushulume dita kaisha.
Mungu timuhira, ditakesha. Kima chopu shulumbe, ditakesha.
Mama.